bana besu tlompa batani ba luna litheli phile halelele le fasile leli batla khutso leli batso latela mila wona ya mungaruna bana besu tlompa batani ba luna litheli phile halelele le fasile
Oh,